amazina ganje ndi Irahari Christopher nkoreraga hano hano mu kikoni hafi n'umufurege cyo nk'umufurege ngo nkoraga hafi nabwo ngufitemo ikizibu imvura yagwa nyinshi amazi garuzuraga gakabimba gagasandara gakaja mu bintu byacu byo turi gutonda nubwo imvura yo bitaguye bire bw'izuba riri kuva ryinshi abantu bagendaga bagateramo ibintu bibi cyane rwambe nk'imbwa zipfuye ugasanga batereyemo nk'impunu zapfuye hata izuba ryaba ryavuye imvura itari kugwa ngo ijana amazi usangaga umufurege wose gurukunuka tudafite naho twokorera turaho tugasiba tuteganye cyane mbe ugasanga n'amazuru gapfuye umuntu wese akuzurirana inda akaberaho atari mu businge buboneye uvanye icyo ngicyo cyo kugamba ngo izuba riri kuva n'imvura yagwa ubucafu bwose buvaga mu tawuni bwose bushiraga mu mazu gacu mu business tukoreragamo ugasanga umuntu ari mu mbera mbi itaboneye cyane.